Ata ministry y'ebyobulamu olunaku olwaleero etandise okugaba obutimba bw'ensiri eri bannayuganda n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku muwendo gw'abantu abakwatibwa omusujja gw'ensiri mu ggwanga. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agambye nti enteekateeka eno etandikidde mu disitulikiti ezikola ekitundu ky'e Lango zonna ng'oggyeko disitulikiti n'ekibuga ekyelira. Atwine agamba nti kino kigendereddwamu okulaba nga tebataataaganya kampeyini za pulezidenti kuba bategeezeddwa nti waakubeera mu kitundu kino. Atwine ayongeddeko nti okuva e Lango ministry egenda kugenda Bugisu ne Busoga era esabye abakulembeze okukunga abantu okakasa nti buli muntu afuna akatimba okwewala omusujja. Alipoota okuva mu kitongole ky'ensi yonna ey'obulamu eya World Health Organization ey'omwaka oguwedde yalaga nti Uganda yemu ku mawanga asatu agasinga okutawanyizibwa omusujja gw'ensiri.
We call for other leaders in the respective districts to participate and mobilize the people and ensure that no one is left behind, because Ministry of Health aims at achieving universal coverage of most.